ariho amateka yabaraya arimo abagore abana ndetse n'abagabo abo bantu turabafite so kuvuga ngo twabishe ko turabarisha neza baryama neza ndetse n'umutekano ko barawurindirwa neza cyane
abo baturage ni bangahe
abo baturage ni 40 twafashe abagore 12 dufata abakobwa ubwana bw'ubukobwa buto buto 15 dufata ubwana bw'ubuhungu 13 abo bose nibo bagize abantu 40
none mwe nka biloze bisambuke niki bisaba kugira ngo abo baturage bare kugwe
dusabye monisco niwe twabaha bakabasubiza mu ngo zabo bakabasubiza kuri ba papa babo ba mama babo cyangwa se mu ngo zabo abagabo babo kabo bagore bakabasubiza ku bagabo babo
hari ikiguzi cy'amafaranga muri kubasaba kugira ngo mubarekure
urumva biroze bisambuke nakubwiye kuva kera ntamafaranga isaba ntanikicyo usaba ariko bokenera kisabuni ku kazi bakoze namwe nsimugopfa kuza gusaba amaboko gusa icyo basaba ni ukugira ngo babaheze monisito tabafite hariya ariko nawe monisito ntiyoza gusa amaboko gusa twakoze akazi ni umurimo twakoze utini leta ya congo na kominote internasionale iyo irayizi umurimo twakoze
ubu abo baturage mwafatiye mu ntambara bari hehe
abaturage baracyari hano mu bagobogo niyo bakiri ntabwo baraja ntabwo twabajane kuri eta majoro ya biroze bishambuke hariya za mirimba cyangwa se za gitumba hano niho bakiri za bibogobogo na monisco n'inzira dusanga hano niyo tubafite
uvugana n'ijwi rya amerika mu cyumweru gishize muri kino cyumweru ariko wa gatatu wari wavuze yuko biroze bishambuke itari mu ntambara uyu munsi yagaragaye mu ntambara gute kandi
biroze bishamuke n'abantu barinda umutekano w'abaturage n'ibintu zabo icyo ni cyo kintu dukora ntabwo twumva yuko abaturage umutekano wabo wahungabanye ngo twicare tugumaho twatetse imyaka irenga kuva muri 1996 kugeza kuri none abaturage nta mutekano bafite none iyo twumvise bene ibyo ngizo tugomba kuhagera tukareba umutekano wabo ukuntu umeze
urakoze Aimable na Bulizi ku kiganiro Ijwi rya Amerika
ndagushimiye cyane nawe urakoze.